Jesus is Lord. Na kishwa mleri chilisha chapa mwana ifwe.